ariya dubbin isa nu baasuntu nan walba duudu munun baafti ishin ta lafta ko kuleyam amata gosto ko kuleyam amata nam arrafta ko kuleyam ishin ta nam walbati waanin nan walba duurudu bere injiraat jiraatu innenum jeeraat duub ishiya atin ilmisa isa dhugoon fesfele kaabduub namsi anta si lakkisanii aminnan jireen muumeen qam dharkatu dursa petroof iyo dad ergatu waa dhibiin wan ishiyat iisan duuniya han dhufaatin innama namsa dura baasa innama suunna yaahudum callaa ammo egiyan petroo gar sirkaalchiit wa ruumiya kaa yaahudii iteinit ergin duub petroon hin beeka kaa iisan nam walbatiif dui
yohaana fula sadii mudda 16 ishin nu jeelal waan nu jeelat kan iisa nuut erg ak namis dhugoonfet hin dhumne jireen dhargetet barsiis kan kas won nu bare nam walbatutu ka iisa dhugoonfet jireen dhargeta won tun nam maka iisa waamet utu iisa hin jiraachisen ijoolle dhiirati ijoolle dubrati keeyima jaarroleya iyo ilmaan carakon tuutun ishiya iisa dhugoon fet feden wantu won ishin nu dhagarsiift innama doobla gargara tuutu isa wen afaan gargaraanne dubbete iisan dandee namsa isaane dura hin baas petro lameessa fula sadii mudda 9 won ishin yet waa guddiyon wonin hin midhaaseed hin lakkisu inun midhaasa urg innin won in midhaasun lakkisu waa guddiyon nuti oms hamtu nu istolchin maana waa guddiyon ishiya nam tokkinnen balleessan hin fedu ishiya innama tuutu namsa isaane samarenuu feda.